kuri radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ndiye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Umuyobozi wa Kiliziya Gatolika mu Rwanda yavuze ko ababajwe no kuba i Betlehem aho Yesu yavukiye batabashije kwizihiza Noheli.
Na Betlehem rero nicyo tubasabira n'icyo tubifuriza kugira ngo bari abavandimwe barusheho kubona ko ari abavandimwe gutyo bumvikane ku buryo babana mu mahoro bose bakamererwa neza.
Antoine Cardinal Kambanda arikepiskopi wa Kigali. Uburusiya buravuga ko bumwe mu bwato bw'intambara bufite ku cyambu cy'umunyanja w'umukara hafi ya Crimea bwangijwe n'indege y'intambara ya Ukraine. Muri iki gitondo ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Uburusiya buravuga ko bumwe mu bwato bw'intambara bufite ku cyambu cy'umunyanja w'umukara hafi ya Crimea bwangijwe indege y'intambara ya Ukraine ikoresheje za misile zishakisha icyo zatumye guhitana. Umuyobozi w'ingabo za Ukraine zirwanira mu kirere yemeje ko ari bo bakoze icyo gitero. Ku yandi makuru ndi kumwe na Oriane Tangishaka na Frederic Nkundikije. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yabwiye ishyaka rye rikudi ko yifuza gukomeza intambara mu ntara ya Gaza kugeza aharanduye umutwe wa Hamas.
Netanyahu yabivuze mu gihe abayobozi bajejwe amagara y'abantu mu ntara ya Gaza bavuga ko abasivile umurengera bahitanywe n'igitero cyakozwe na Israel mu ikambi y'impunzi. Ibyo bitero bya Israel byarasenyaguye ibitari bike hagati mu ntara ya Gaza ku mugoroba w'ejo ku munsi w'Imana. Ibyo bitero byabandanyije gushika mu gitondo cy'umunsi wa mbere. Abajejwe amagara y'abantu mu gace kari mu minwe ya Hamas batangaje ko abantu bashika kuri 70 bishwe muri ibyo bitero bya Israel byakozwe n'indege za gisirikare ku ikambi ya Magazi. Igisirikare cya Israel cyavuze ko kiriko kirasuzuma neza amakuru avuga ko ibyo bitero byakozwe kuri iyo kambi y'impunzi. Cibukije kandi ko ciyemeje gukingira ubuzima bw'abasivile mu ntambara yacu yo kugwanya umugwi wa Hamas.
Mu muhango wo gutura igitambo cya misa ya Noheli, Papa Francisco yatabarije abaturage bo mu ntara ya Gaza bugarijwe n'intambara. Oriane Tangishaka.
Papa yavuze ko abana bari kubapfira mu ntambara zitandukanye harimo nabo mu karere ka Gaza. Papa yagize ati abo ni ba Yezu bato bato buno munsi. Muri ubwo butumwa yashikirije, Papa Francisco yongeye avuga ko igitero cyakozwe na Hamas ku itariki 7 z'ukwezi kwa 10 muri Israel aragahomera munwa. Yasabye kandi ko abantu bashikijana bagizwe imbohe mu karere ka Gaza barekugwa. Muri iryo jambo yashikirije ari ku ibaraza ry'igorofa ryo mu kibanza cy'amasengesho cy'umutagatifu Petero i Roma imbere y'abantu insinzi. Yidogeye amashyirahamwe akora ibigwanisho avuga ko ari yakokeza intambara ku isi. Uyo muyobozi wa Ekleziya Katolika afite imyaka 87 ahimbaje umunsi mukuru wa Noheli ku nshuro igira 11 ari muri ayo mabanga yiwe. Yasabye ko intambara za politike, amatati ayo ari yo yose n'intambara za gisirikare mu bihugu bitandukanye harimwo Ukraine, Syria, Yemen, Lebanon, Armenia na Azerbaijan zihagarara. Yasabye kandi ko haba gukingira uburenganzira bw'abimukira ku isi.
Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Kivu yepfo inkangu yatewe n'imvura nyinshi ahitanye abantu 4 abandi 20 baburirwa irengero. Frederic Nkundikije.
Iryo sigenya ryabaye ku mugoroba w'ejo ku munsi wa Mungu mu gisagara ca Kamituga nkuko icegera cy'umukuru w'icyo gisagara Alexandre Ngandu Kamundala yabitangaje. Abantu 50 bagwiriyemo abimba ubutare bari bugamye mu kazu gatoyi igihe uyu musozi wasenyutse wabahitana ukabasuka mu ruzi wari hafi yawo.
Igihugu cya Niger cyahagaritse umubano wacyo n'umuryango uhuriwemo n'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa francophonie.
Iyo nkuru itangajwe n'abategetsi b'abasirikare b'icyo gihugu mu gihe kandi babandanya guhagarika buhoro buhoro ubucuti bwose icyo gihugu cyagishaniye n'igihugu cy'Ubufaransa. Umuvugizi w'akagwi k'abasirikare batwara igihugu cya Niger muri iki gihe yavuze ko Ubufaransa bumaze imyaka irenga 88 bukoresha iryo shyirahamwe mu gukingira inyungu zabwo. Abo basirikare bafashe ubutegetsi muri kudeta yiyamirijwe n'amakungu mu kwezi kw'indwi. Abafatiye ubutegetsi baciye bafata ingingo yo kwirukana abasirikare b'Abafaransa bari bamaze imyaka itari mike bafasha icyo gihugu mu gikorwa cyo komora imirwi yigumuye y'abarwanyi baharanira ubutegetsi bwa Kiisilamu mu bihugu byo muri Afurika y'umurengero.
Murakoze Oriane Itangishaka na Frederic nkundikije kuri ayo makuru avugwa rya no hino ku isi. Mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za Instagram, Facebook na YouTube. Adresse yacu ni zo wa radio yacu
iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Umukuru wa Kiliziya Gatolika y'u Rwanda Antoine Cardinal Kambanda arasaba abakristo gushyira imbere agaciro k'umuryango mu butumwa Arikiyepiskopi wa Kigali yifuje kugeza ku bakristo batuye akarere k'ibiyaga bigari. Yavuze ko urumuri rwa Kristo rugomba kurangaza imbere y'abahatuye. Kardinali Kambanda kandi yavuze ko ababajwe no kuba i Betlehemu aho Yesu yavukiye batabashije kwizihiza Noheli, agasaba abavuga rikijyana kujya baha buri wese agaciro.
Nakoze kumva aka kanya ko kugira ngo mbe nakwifuriza abavandimwe bose hirya no hino ku isi Noheli nziza. Noheli nziza kuri mwese n'imiryango yanyu n'inshuti zanyu n'abaturanyi, Noheli nziza ku miryango bayateranye ndetse bamwe bavuye hirya no hino badaherukana kugira ngo mwifatanye gusangira Noheli no kuyizihiza. Noheli rero ni munsi mukuru mwiza w'umuryango. Yesu Kristo umwana w'Imana n'umukiza wacu umuremyi w'ijuru n'isi yemeye kuza kuba umwe muri twe no kubana natwe, ahitamo kuvuka n'umuryango rwo rutagatifu rw'i Nazareti. Bitugaragariza agaciro gakomeye k'umuryango, ariyo mpamvu rero Noheli ku buryo bw'umwihariko aba ari umunsi mukuru w'umuryango. Yesu Kristu n'urumuri, n'urumuri duhishurira ukuri k'ubuzima n'ukuri k'urukundo Imana dukunda, ikaduhishurira ko turi abavandimwe bahujwe n'umubyeyi umwe Imana Data. Ariyo mpamvu rero Yesu umukiza watuvukiye ari umwami w'amahoro. Uko abantu bamenye ko ari abavandimwe barushaho kubana kivandimwe mu rukundo, ntihagire icyo bapfa, niba hari icyo badahuje bakabyumvikanaho, ariko hatagize uwangundi cyangwa se umugirira nabi. Niyo mpamvu rero ari umwami w'amahoro. Noheli irangwa n'urumuri, urumuri rwarasiye hejuru ya Betlehemu, ijuru rigakinguka, abamarayika mu ijuru bakadusogongeza ku birori biri mu ijuru. Niyo mpamvu umunsi mukuru wa Noheli ni umunsi mukuru w'isi yose, ku bantu bose ku isi. Abamarayika bararimbaga bati Imana nisingizwe mu ijuru, n'abantu ku isi bagire amahoro. Duhishurira rero ibirori byari mu ijuru basingiza Imana.
nyakubahwa kardinali muravuga muti Yezu twambaza uyu munsi duhimbaza uyu munsi yavukiye Ibetrehemu ubu ngubu tuvugana nyakubahwa Ibetrehemu ntabwo habaye Noheli kubera idi ya ntambara ibera mu ntara ya Gaza kubatashoboye kwizihiza iyi Noheli Ibetrehemu n'abandi bose batabishoboye ubutumwa bwanyu n'ubuhe
urakoze ni ibintu bitubabaza cyane twese ndetse dusenga kugira ngo nabo bavandimwe nabo bagira amahoro ndetse kimwe n'ahandi hirya no hino ku isi Kristu ni umwe rwarasiye mu mwijima abantu iyo bari mu mwijima umuntu abonye uwo ari we wese agira ngo ni umuntu uri bumugirire nabi ni umujura cyangwa se ni umugiranabi noneho nawe yamwikanga akamutanguranwa akaba yamugirira nabi ariko iyo abonye urumuri asanga ari umuvandimwe aho kugira ngo barwane bagahoberana bagasabana bakishimana buriya rero intambara ziterwa n'uko abantu baba bari mu mwijima noneho akagira ngo umuntu umuvandimwe bahuye ko atamubona akumva ari umugirire nabi Yesu Kristo rero ubutumwa bwa Noheli ni icyo ngicyo buvuga nuko utumurikira ko turi abavandimwe na Betelehemu rero nicyo tubasabira nicyo tubifuriza kugira ngo bariya abavandimwe barusheho kubona ko ari abavandimwe gutyo bumvikane ku buryo babana mu mahoro bose bakamererwa neza kandi n'ahandi hose ku isi nicyo dusaba turasaba rwose kugira ngo abantu bo ku isi yose cyane cyane abantu bavuga ariko ijyana bo ku isi kujya baha buri muntu wese agaciro no kumubonamo umwana w'Imana ikunda n'umuvandimwe wabo kugira ngo twese dushyire hamwe ibyo ni byo bihesha ikuza Imana kandi no ku isi tukagira amahoro nibwo ubutumwa bwa Noheli
nyiricyubahiro Kardinali Antoine Kambanda Arikepiskopi wa Kigali ndabashimiye cyane kubwaka kanya mwigumwe kugira ngo muze kwifatanya n'ijwi rya Amerika mwifuriza abakristu umunsi mwiza wa Noheli
urakoze cyane ndabashimiye namwe ijwi rya Amerika kuba mumpaye aka kanya ko kuba ubutumwa n'iri jwi byagera kuri benshi bishoboka kuko Noheli igenewe bose ku isi urakoze
Thank you.
mukomeje kumva radio y'ijwi y'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda nuhere nziza kuri mweshe aho muri hose ku migabane yose y'isi mwebwe mudufasha kubategurira aya makuru mwebwe mudusangiza amakuru mudufasha mu biganiro mu byitabira mwebwe mutuma izina radio yacu rivuga icyo risobanura mu gume mu byishimo bya nuhere habana bakize Michel numwe muri mwe wumva ijwi ry'America buri munsi atuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Jabana kagari ka Kabuye umudugudu wa Buriza nuhere nziza
twese hamwe kuri Voice of America ndagukunda cyane Venuste
nibyo nimba nkunda nanye ndagukunda nkunda abantu bankunda uyu munsi mukuru wa Noheli ndagukwifurije wowe n'umuryango wawe n'abandi benshi bumva ijwi rya Amerika
n'ukuri ubu tuvugana baguteza amatwi kuko bakunda kumva Radio South America ariko igikomeye kiruta ibindi ni amakuru mwagiye mutugezaho muri uno mwaka kandi twizera cyane ko abarayo kuri jana kwiza
uyu munsi mukuru wa Noheli wowe urabwizihiza ute
uyu munsi mukuru nkuko wabyumvisha amazina yanjye ndi umukristo
yego
ni ibintu byashyushye hano Kigali cyane nakomeje no gukurikira amakuru mutugezaho mbona no mu bindi bice hose bimeze neza gusa nkuko bisanzwe ku bantu benshi turi kubabazwa nuko ahantu umwana Yezu yavukiye uyu munsi ntawe ubizihije ariko nta kundi niko mu isi bimera
yego uravuga yuko kandi ukunda kumva amakuru ijwi ry'Amerika ibagezaho uti umwaka wose twumvise umwana tugejejeho amakuru meza amakuru asukuye amakuru aduhumuriza none ngira uyishubije nk'amasi nyuma niyihe nkuru wumva yakunyuze wumvise hano ku ijwi ry'Amerika ni cye kiganiro wumvise ukavuga uti kino kiganiro cyaranyubatse
ikiganiro kinyubaka cya mbere na mbere nicyo ukora ukora ikiganiro kibaho gushakisha abantu babuze imiryango yabo
nibyo
icyo kiganiro kiranyiro ku buryo buremereye naranakwandikiye sinzi niba ubutumwa utarabubonye
yego narabubonye yego
nashakaga umusaza nabuze kuva muri 2011 ariko abi Dar es Salaam muri Tanzania
nibutsa uwo musaza yitwa nde
uwo musaza yitwa Abdallah Mashaka
mwatandukanye
ryari akaba akazina k'agatazirano bita Michuzi
Abdallah mwatandukanye ryari?
Abdallah twatandukanye mu 2011.
Avuye mu Rwanda agiye muri Tanzania.
Sorry.
Yego.
Mu 2011. Yankoreye ibintu byinshi cyane kuko njyewe nakoreye impanuka i Dar es Salaam muri Tanzania. Nta muntu n'umwe nari impazi. Niwe muntu babwiye ati hano hari umunyarwanda ukoze impanuka iyo mpanuka nayikoreyeho bita Kibaha
yego
yankoreye ibintu n'uyu munsi binkomanga ku mutima yanyishyuriye amafaranga yo kwa muganga yarengaga amadolari 800 anjyana mu rugo iwe mamara amezi atatu bamfashe ibishoboka byose ndetse agera n'aho avugana no ku kazi mu buryo bwose bushoboka ngo banza n'i Kigali kumvuza mu buryo bwimbitse kuko hariya nabonaga bitari kugenda neza ndakumubura birankomanga numvishije ikiganiro cyawe bituma naragukurikiranaga cyane ndakwandikira ariko ndavuga indi wasanga ari ubutumwa bwinshi n'ubwanjye azabugeraho
ugize imana rero nguhamagaye no kuri Noheli ibintu byose nkunda kubivuga bikorwa n'imana baravuga ngo inzira zayo zimenywa nayo gusa kubona nguhamagaye ku munsi wa Noheli ukaba ari naho uboneye uhakanya ndakaguhaye kugira ngo Abdallah niba twumva muri kano kanya niba ndi muri Tanzania aho ngaho iri Dar es Salaam yagukora icyo bita mu Giswahili kitendo kizuri n'igikorwa cyiza gikorwa cy'urukundo niba hari umuntu wamumenya aho muri Tanzania aho ngaho i Dar es Salaam azamwibutse ko yakoze igikorwa cyiza yagiriye witwa abantu bakize w'umunyarwanda wari wakoreye impanuka aho ngaho tuzagira aho tumushake tuzamubona tuzamubona kugira ngo tubahuze imana izabikora none niba aramutsa kumva muri kano kanya n'umunsi mwiza wa Noheli umunsi w'ibyishimo ubundi ntabwo nkora ikiganiro agasaro kaburaga ariko kubera ko ari ikiganiro agasaro kaburaga cy'ibyishimo reka twishimane n'abishimana natwe n'abagira urukundo rwo guhoza abandi hamwe na Abdallah wagufashije abana bakize niba kumva muri kano kanya ngaho rero mubwire iki kuri ku mutima
ndagushimiye cyane. Ikintu nabwira Abdara Mashaka namubwira ko ibyo yankoreye wa muhungu yabikoreye uyu munsi ni muzima arahumeka, ndagendera ku mbago imwe ariko ubuzima ndavuga ko bwagarutse. Abaya nyumva ndamushimira cyane, ariko by'umwihariko yashakisha uburyo yakubona akabona nimero yanjye, nasubira Dar es Salaam kumushaka kuko nagiyeyo rimwe nsanga ahantu yari atuye yarahimukiye. Afite abana, umwe bamwita Julius, undi bamwita Ana, umukobwa mukuru bamwita Rehema, abandi bakuru bandi ntago mbibuka, ariko ayo mazina bakiyumva ntekereza ko baba banyumvise. Ndamushimira Imana yo mu ijuru ibyo yankoreye byose, ahari ntekereje imyaka ishize, ubu yari umusaza ariko byariyongereye niba agihumeka, ariko niba atanagihumeka kuko byose n'Imana ibikora, umuryango we wumve neza yuko naje kubashaka simbabone nkayoberwano bimukiye, ariko ku mutima wanjye mbahoza ku mutima na munsi w'ubusa ndyama nakeneye kumenya amakuru wabo.
Urakoze cyane kuba uje muri kino kiganiro cya Noheli, kandi ukaboneraho n'akanya ko gushakisha aba, ukaboneraho n'akanya ko kudushyigikira, kutubwira ko ibyo dukora bibanyura ku mutima. Ni mwebwe dukorera iki kiganiro Agasaro Kaburaga n'icyanyu, ibiganiro by'Ijwi ry'Amerika byose ni byanyu, mutariho ntabwo twabaho mutatubwira uko mwiyumva, ntacyo twaba tumaze, tudahinduye ubuzima bwanyu ntacyo twaba tumaze, ariko kuba hari cyo tugeraho mukabitubwira mukabidushimira nabyo bidutera imbaraga. Noheli nziza
twese hamwe, mwese mwese Noheli nziza kuri Radio South America. Mumenye ko tubakurikira kandi tubakunda cyane ku kigero tutabasha kuba.
Oh,
indirimbo mushumbushagabo yahimbwe na Matayo Ngirumpatse ikaririmbwa na Chorale de Kigali niyo dusorejeho ikiganiro iwanyu mu ntara dukomeje gahunda gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi ineza irenze impinga mugume mu byishimo bya Noheli mwari kumwe na Venuste nishimiye Imana
Thank you.